It's your boy Wiz building. Apa man desi levo ya vana.
Clean's production.
I'm the best.
Baby, you are killing me slowly.
Hey, oh.
Baby, you are killing me slowly.
Hey, oh.
Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Baby, you are killing me slowly.
Hey,
baby, you are killing me slowly. Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Every time nikatuma phone,
the number you've dialed is busy. Please try your call later.
Every time nikabera kwanu,
kapele mailo suwa nati kwa fipa.
Nikunkala kwa bwanji, baby. Kulipe kukambi sana. Nikunkala kwa bwanji, baby. Kulipe kuonana. Baby ni uze ngati ware manaine. Nifuneko winangu. Olona matingo anaimba kudara. Hati sikondi ziva padigiza. Baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Baby you are killing me slowly.
Hey,
baby you are killing me slowly.
Hey,
nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba.
Lelo na biliva ati mtu amatinja. Munga kamilioni makala amatinja. Yevya yako apa peve inatinja. Maria wanipwanyila mutima. Mazo wenzo kamba kuti iwe unikonja. Kunita na tumasina toni kazika mutima.
Sweetie, baby,
honey.
Manje naipa kwanzi lelo.
Inala kwa tani kansi.
Manje naipa kwanzi lelo.
Inala kwa tani kansi.
Baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Baby you are killing me slowly.
Hey,
baby you are killing me slowly. Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Nivicha nina lakwa, baby, ni uze.
Ni uze wai uvipanga.
Nivicha nina lakwa, baby, ni zive.
Nifuna kuziba, baby.
Daba chikondi chakwe, nina lema na joine. Jopo singana. Lafu yakwe, nina lema na yoine. Patikiza, baby ni uze nga una peza winango. Nizibe, baby kamba nga una pasa venango. Nizibe, baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Baby you are killing me slowly.
Hey, oh.
Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba. Baby you are killing me slowly. Baby you are killing me slowly. Nikatuma phone yako, baby. Unasiano yanka. Nikabera kwanu dionse, baby. Unasiano kamba.
This is a DJ Clem's product. She's a man, he's what them should not say. Whiskey out here, gotcha. Propay ZLP. Sub-C Dollar. Mr. Mo Flavor. I Boss.